Ôi, thế
mpendwa mteja, simu yako imesubirishwa. Tafadhali endelea kusubiri. Dear customer, your call has been placed on hold. Please wait.
Hello?